Sikawaida baby au nilika nimekucheki kwenye kona ukikakazika na kuumbwa ulishaumbika. Okay baby give me loving if you want consider. Na ako zake zake situko zetu zetu, kidogo dogo ni mbaya kaka iretu. Siji venya lifika lakini ni mpata kwetu. Kairetu ni wewe tu. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya.
Would be the baddest baby, would be the baddest baby. I don't know any other can find another lady. So tell me something baby, why do you drive me crazy? Na fika zangu simbayo sindone kama mshenzi. Bad girl, lawyer, wine, what a character. View you in your element, key avatar. Looking and searching for someone just for the night plus another one. Na kucheki kwenye kona, wajifanya uniloli wanilola. Weta leta bill fika hapo imetosha. Put it on my substance, man, mind your sponsor. Whoa, whoa, whoa.
Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl.
Every time you come around, you know it's going down. Love it when you drop it low and give me bass a wine. It's getting up to throw and go like me summertime. Then I drop down, to keep washa, man, dumb. Kusi wesha in my jacket. Imwana mwana midwa ronta kuke. Ima penzi ni koke. And I'll never throw it away. High like Colorado. Your heart is sold out to the one man show. No more tickets to muero que lo laiga maesa na tinende.
La vida ameweza nikachokozi. Mama mia wina nikachokozi. Amejibiba nikachokozi. Nakwambia nikachokozi. Venye ameweza nikachokozi. Mama mia wina nikachokozi. Amejibiba nikachokozi. Nakwambia nikachokozi.
Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl.